mwijuru umva amajwi yo kurangurura numva imirindi yo gutabarwa
amarira bazababonesheje he bakandagi inyanja y'ibirahuri uwo munsi ntihazaba amarira
tuzabana na Yesu iteka ryose inzira inzira nubwiruhije abanuma basaza imburagihe
umusumwe umusumwe
uzabana Yesu atwambike kudapfa dutahe
Tu banda.